invader. Smoke it with beer. Retro ray. It's the black girl fly. Yeah, it's a weekendy. Time ya kuwe you kinda boyfriendy. Tumble it on you, me moving with the trendy. Tattoo leave a bully, gently different. Yeah, tu ingi de chibalanga tu vimba. Na tu nyumye fetwesa zebi kumba. Tu batu genze kuwa mibimba. Abati kutengoro tugule mizinga. Binyi moli na uwonga viva sakata. Nga webi kukuwa ya kutwala ne waka. Nga yejege tala nga mugendo kweba kakatinenda out. Tatandi kapaka. Nienda kuchitinga tonight. Wadongu lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongu besanzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nigga sule muntebe. Nienda kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Na joka chali kangulide ya tiriste chupa bidi babe chino si chikola mububi na ya nawe chetunule mumuli nsubwa buchale bunkwana obu saba dance nengana obu nyega sikwizi no nyiga obu saba kanamba no zimba kinesi singa labwa kambi ganyi chuka na ya kaya wede kambi koye katikati ita uba edutuale wakale kuchia ye rakatinde kamu Nienda kuchitinga tonight. Wadongu lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongu besanzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nigga sule muntebe. Nienda kuchitinga. 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 Yeah. Mukono kuno siku dula. Layena wefu na muku sonyi swala. Swala. Wanote tuwaze kutula. Olinga gamba wende kukoko ndwala. Ata tolo waza mbuku kula. Jukida gomu wami yenze mchala. Wale walairo butanumia. Choka kugamba webu zabu zola waka pida. Kacho mpoze sangali molo chiko. Neda hani pulidi zako. Leka waya tozi zijako. Tontavula kumomba sukari na kajiko. Onsige nye wakambi ganyi. Choka na ya kaya wende kombi koye. Katisumulula wale tidadi tunye. Tunyalita akachupa kama kakoye. Nienda kuchitinga tonight. Wadongu lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongu besanzoga. Nienda kuchitinga tonight.